sahmis iyo awaaji oo ee lamada shirkadood xalay xaraga lagu gooy iyo weybayo qobada doonana adeegyada dalxiiska daabulista shalgadow kaminata iyo baawurtan oo eesha shal duwan mas-uuliyiin hore iyo qaybo shal duwan ee bulshada iyo ku qayb galay furitaanka xarumoogun oo ee aan in gohorey ee nooc shal ku hirgeliyey baydhaba wayna furtay dhalinyarada deegaanka oo la kooyay fikirku reedna maalgaladay maamulaha lamadan shirkadood ee sahmis iyo awaaji weybayo sheegay in shirkadoodu iyo qobada doonan adeegyo ku cusub dadki iyo deegaanka saasaatowna iyo eyin lama shirkadood oo damaanad leh
xafiisku isin araga haytaan waliba ma leeraa ay wada degan lama shirkadood oo shal ah sahmis iyo awaaji sahmis waliba waa eray soomaali oo macnaheena ay wala sahmiyo sahmis marku ma leeraa ay meel bulshada hanbandhigaas maana meen qabadaas sahmis wali bulshada qabada doontee lama adeeg oo aad muhiim u ah koo wali buu dalxiisin dalxiiska macnaheey ma inta meelo nunus ku boo sabar laha ka galo ama seesla ka dhuun sadme dalxiiska ku guda wiye ku macna ballaariye waan hobi ilaheera dadka bar doon hobi ilaheera adeega lama sahmis bulshada qabada doonto wali buu daabulid daabulid wali ba leeray dad iwal nafan lahayn ee baqado shooyo daabulid leere marka sahmis transtua company waliba inteenta lamaada shay oo maasheeba ku koobayeen trans waliba leeray transportation tuwana waliba ku kooyay tourism saas darti lamaada sahoolood oo aad muhiim u ah bulshada in baahi qabta soomaal dhanna meel leeray si guud shirkad ku sameeyas injarna iyo meel leeray bulshada qabada doogna tan lamaad shirkada awaajo xafiisheeyeen inta leeyay inta degan waliba bulshada qabada doontee adeegyo aad muhiim ah haana social ah guri kireeyo dukaan kireeyo ee walaay lamid ah oo meel leeraay bulshada eedanka baahiyeen wali kale taa waajib bulshada qabada doontee baawurada magaalada yaalan dalal nadiif oo iska halayay koru shal gadaas baawur hobada dibadda ku baahantana amsa dalka gudantis meel kale hob ku baahanta kiin dalabaas marka waliba rajayay inta meel leeraay sahmis iyo awaaji la hadhabaay doono
wasiirki hore ee wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed uu ahaa xasan abdi maxamed ya sheegay in tan iyo qayb ku heta horumarkii iyo hal abuurkii iyo la kooyay hayaan dadka deegaanka saasaatowni iyo dhiirigeliyaan dhalinyarada iyo ganacsiyada cusub iyo bilaabeen
oo in hal abuurku duwan hal abuurkii guud ahaanba degmada baydhowe koonfur galbeed soomaaliya inta badan lanka barnayna iyo sheenaan waqtaha geliyaan hal abuurkaasoo ee dabcan in la helo bulshada madiya fadaasa inni baahidii la daboola meel ilaan walba wareeriyi faday kan dalaalka ay goonan wareeriyi faday kan aragday aada baabuurta gadada ama kareeyo goonan wareeriyi faday in la helo xafiis lahan ka tooso oo lan walba baahidiis hadii gaareeta hadii dalxiis ata hadii ata guri la kareeyo ama la isku gadowba erro lan helo xafiis la ka toosa lan ka muraadka leh meel is muraad ay ku helo bay dhawla ku fura wali tilmaamaysa ha guud ahaan dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya ni sanadba sanadkii ku dambayay usa dadka indii ar gurub ahayn sidii wal cusub degmadan lahanka kor dhiifadi iyo inay tii koonfur galbeed Soomaaliya intiiba dowladnimada wali waa tan dadka la ka dhiirigeliyo tan dadka walanka goobado tan dhalinyarada iyo inay tii wal gorodka madii iyo wal cusub deegaanka sheenaan wasaarado iyo qusayanka dhiirigeliyaayeen